Lukka suura jowi, aya chappande didi e jowe didi, yaaki chappande tati e didi. Yesu noddi lewi. Gadadun, Yesu wurti, yi jabo cede leydi biyeteedo lewi, emo jodi to dum jabata cede leydi. Yesu wi'imo, tokkam, lewi ummi, ali ko dume, tokkimo. Se lewi yari Yesu wuro mudum, defanimo nyamduji fere fere. Jaboobe cede leydi e yimbe dudbe e nyamda e mabbe amma farisan ko en e modibbe attawra ngadi ka metitaaki e be mbiya tokkube Yesu gam dume nyamdoton e jaboobe cede leydi e gadoobe hakke Yesu wiibe na yambe ngidi nyawndo sey ni nyawbe mi warai gam nodduki nyumobe be adili en amma mi waroyi gam nodduki andube be gadoobe hakke be tuba ayaje de habarno annabi Isa noddiri goddo biyeteedo lewi jabo cede leydi o warti tokkudo annabi Isa lewi o kanko woni Matthew bindudo derewol Matthew der linjila der ayaje de janguden do aya chappande didi e jowe didi yaaki chappande didi e jowe tati wi gadadon Yesu wurti yi jabo cede leydi biyeteedo lewi emo jodi to dum jabata cede leydi Yesu wi'imo, tokkam, lewi ummi, ali ko dume, tokkimo. En nani do, gada annabi Isa wurtake wuroto o yamditinno jarado, se o yi goddo neddo, biyeteedo lewi, jabo cede leydi, emo jodi huwa kugal mako. Se annabi Isa wi'imo, tokkam, en nani, don edon se lewi, wato Matthew, ali ko dume ko wadata. Tokki annabi Isa bononno bitirus en ali likki mu en e nangirdum likki mu en e ko dum e tokki annabi Isa no ma lewi ko mati ali rikugal mudum gal jabuki cede leydi tokki annabi Isa o warti almajiri jo mako aya chappande didi e jowe nayi yaaki chappande tati wi'i se lewi yari Yesu wuro mudum defanimo nyamduji fere fere Jaboobe cede leydi e yimbe dudbe e nyamda e mabbe amma farisan ko en e modibbe attawra ngadi ka metitaaki e be mbiya tokkube Yesu gam dume nyamdoton e jaboobe cede leydi e gadoobe hakke en nani do lewi wato Matthew yari annabi Isa wuro mudum o wadi dum jongadi be nyamduji fere fere be jodi e be nyama e wobbe jaboobe cede leydi e wobbe yimbe fere Aya chappande tati wi'i, amma farisan ko en e modibbe attawra ngadi ka metitaaki e be mbiya tokkube Yesu gam dume nyamdoton e jaboobe cede leydi e gadoobe hakke farisan ko en do yimbe koccube ko e mu'en kambe be adili en be ngala hakke e be ngiya yimbe horibe yimbe be hakke nefniibe gam non be nyamdata e mabbe musamman ma jaboobe cede leydi Be yahudan ko en kocci e charengil, in yimbe kallube, be hakki. Gam ebe kallana yimbe, ebe njabana yimbe shede ko buri dum wibe be njaba. Misalu, ebe dombo tadibe e leydi meden, e jamanu meden hande. Kallana ebe yimbe, e jabana be shede do datal ko lawol. Non yimbe jamanu annabi Isa kocciri jabo be shede leydi, ko haraji. Gam non dum hoccibe in yimbe be hakki. Gam ebe ngada shiya adila ko der kugal mabbe ebe jabana yimbe shede ko buri dum wiibe be jaba gam non en nani do farisan ko en e modibbe attawra de gi annabi Isa e almajiri en mudum e nyamda e jaboobe shede leydi se be bi tokkube annabi Isa gam dume nyamdoton e jaboobe shede leydi e gadoobe hakke aya chappande tati e go annabi Isa wiibe na yambe ngidi nyawndo sey ni nyawbe bandiraabe am dume woni ma'ana ko annabi Isa wiido wiki na yambe ngidi nyawndo sey ni nyawbe ma'ana yambe do woni adili en be ngala hakke ma'ana nyawbe bo woni yimbe be hakke gadoobe ko Allah yida gam non do annabi Isa e tabbitinana en Allah jomirawo liloyimo bo nyawndo ko likitajo hakke gam non de farisan ko en e modi be attaura kocci kwai mu en be adili en be ngala hakke annabi isa waro yaa gam mabbe amma o waro gam o nodda andube be gadobe hakke be tuba bunonno wi der aya chapande tati edidi mi warai gam nodduki mobe be adili en amma mi waro gam nodduki andube be gadobe hakke be tuba gam non annabi isa e tabbitinana en do na o waru gam adili en amma o waru gam o hisna andube be gadobe hakke o waro gam nodduki himbe andube be gadobe hakke be tuba be ala hakke mabbe be ngada ko Allah yidi gam be ngarta adili en bandirawo am ko a hocci hore maada an a adilijo gam hande e jamanu meden ma e wodi giobe ko e mu'en gam be adili en sani be yeso Allah be ngala hakke ha ma be nyamdata e haabe ko be kokka be juude gam to be ngarta be laaba bandirawo am to non koccirda hore maada annabi isa waro yaa gam maada bunonno o wiido mi warai gam nodduki nyumobe be adili en amma mi waroi gam nodduki andube be gadobe hakke be tuba na yambe ngidi nyawndo sey ni nyawbe gam non bandirawo am to a andi an a neddo mo hakke yeso Allah lalle a dabbita nyawndo bunonno neddo to andi yamda e yahana nyawndo ko likitajo gam o heba magani non ma bandiraabe am sey to neddo faami e wada hakke ko o neddo mo hakke dow dabbita yafuya yeso Allah gam non bandiraabe am sey faamen do wiki Allah jomiraawo wadi annabi isa tan woni baawaydo maaga hakke bi adama gam non bandiraawo am sey tabbitina do wiki nder annabo en be Allah jomiraawo liloy fu wala mo wadi maaga hakke sey annabi isa tan kanko woni mo hokki bawdi nyawduki hakkeji bi adama amma fa sey to ajabi a holaki annabi isa mu Allah jomiraawo wadi e laawol maako bi adama hebirta yafiye hakke tawke ba yafiye hakke maada ko yamditineeki daga hakke gambo nonno nyaw warirta bi adama ko halkirta bi adama nomma hakke gam hakke yara en halkere nder kiita Allah nder hiita jahannama amma Allah jomiraawo wadi fukoliido annabi isa heba yafiye hakke muudum e kisnam daga kiita Allah gare ka nyalde darngal inattuki wuro Allah watu aljanna amma koccobe ko e mubbe be adili en be ngala hakke to wala ko wanni be annabi isa gam non bandirawo am sey njaba ko loda annabi isa mu Allah jomirawo wadi likitajo ko nyawndo hakke bi adama gam keba yafuye hakke maada e kisnam daga kiita Allah gare ka nyalde darngal natta wuro Allah watu aljanna barka imanu maada ko holare maada do annabi isa bandirabe am bunonno nanden annabi isa wi der ayaje de janguden to gada amma e mi yidi andun bi neddo e wodi laamu der duniyaru yafo hakke gam non bandirawo am to andano hande a andi biki Allah jomirawo hokki annabi isa bawde nyawduki bi adama daga hakke wato yafanaki bi adama hakke gam non ta jabi a holake annabi isa a hisai gam a heba yafuye hakke maada abu hisai kiita Allah gare ka nyalde darngal abu natta wuro Allah wato aljanna barka imanu maada do annabi isa amma ta wani a halkai nder kiita Allah nder hiita jahannama gam a wala hujja nyalde darngal wiki a andano a faami bandirawo am imi do Allah jomirawo hokkuma faamu ayaje de Amin.